Sisi ni tepe kwa chesa, mina chase dream. Na kuwa big kwa chesa, so the in thing. As in the real thing, ni kuwa strong thing. Kuha so ku.
Eyo gusto.
Vipi ni rice, vipi ni rice.
Vipi ni rise, vipi ni rise. Afela nipe one, two, la kurise. Vipi ni rise, vipi ni rise. Wasea give me better hint ya kurise. Vipi ni rise, vipi ni rise. Afela nipe one, two, la kurise.
Vipi ni rise sabu, game ni ajabu. Kupewa da, habu si lazima adabu. Kuleta change kwenye game lazima adabu. MCs wanatabia zilinde na mapabu. Kupewa na kulewa na kusniff siyo hewa. Kubel na heroin, changaa na cocaine. Kuhanya hanya kama panya, hilo sitafanya. Kijiji ninatoka na jiji ninawi. Kawame come kwa game, for fame na madame. Tu wakisha pata name, inakuwa ni shame. Tunabisha na kisha kuingia na tisha. Tati watanivisha, ukijijulisha.
Vipi ni rise, vipi ni rise. Wazea give me better hint ya kurise. Vipi ni rise, vipi ni rise.
Masela nipe one, two, la kurise.
Vipi ni rise, vipi ni rise. Wazea give me better hint ya kurise. Vipi ni rise, vipi ni rise.
Fasili juu nimewasili. Nambari moja ni andike kwenye sajili. Mimi ni mahiri, mimi ni jasiri. Wangapi kwenye game nimesha watahiri.
Usisikane man,
hilo ni dhahiri. Nimekam kuchuta au makafiri. Kwa heshima man, nishafika man. Hiroshima kutoka Afrika man. Ki ajali wakijua nimefika ka.
Vipi ni rise, vipi ni rise. Wazea give me better hint ya kurise. Vipi ni rise, vipi ni rise. Masela nipe one, two za kurise. Vipi ni rise, vipi ni rise. Wazea give me better hint ya kurise. Vipi ni rise, vipi ni rise. Masela nipe one, two za kurise.
Nitepe kwa chesa, mina chase dream. Na kuwa big kwa chesa, so the end thing. As in the real thing, ni kuwa strong thing. Kuha, so kuba, so na kuwa fame.